about to do 106.3 FM. I will see what I say. Sabre, Cassia, I didn't do 106.3 FM. So, Ebre woo, any. Now, somebody brought you be no, and it's a press for Framantamu, Wati, Nipabia, was so in Ubonia, or so different animal airport, Nigeria, my mu. Sanso, and a brandy be ready, and fear, and do no ambient sound. Quianibi, what's that? Why you ran, emu, and some Yabacoji. Yamfa, Asada, any cabia, Emma. Dewa 539 na yefiada efiada de onu se yeko weekend ready sika e na eko na sika nu ko toku ma weekend no wa hwa wadi ni basa na nti na dewa e se wadi sika ma rush hour bomodia 539 number se nu yimba ko mienu miensa e na enum wani beba ho so no na sika egu ko toku mu se pocho weekend no wadi ama ye yie e bedru duada na ne e ani je nkwa 1374 1374 yade a ehawo kidney ene wahrawa mu nyarwa hudo nyina mojabroso yade ene unti ena 1374 ehohon no edemawo bomade apebi na fatwtwa ho ema yade no nka wansa ubetima atodroi na wode abo ho bansa na yade no beka wa account DBS Industries we are your truly roofing experts and chance in na de pa de kurudan so yenko aye na yewopi DBS kan ho a wodan no usia wonhia bibia concrete adbese foundation ni ade nyina ye benya bia ma blog no se ne papa mu ene yade ma ho MTN bo uchidom dia ne wuye nyina no ebewie epeye sika na obemna bibi biara wodi mbombo ebeto no MTN eta wati etubewie ama aye fefefefefefefefe Franco Trade Enterprise from papa pa efie one mu ena ewie yi wabo ye chidom me ye de kase yi ebrewo wasomfo eye me bafo oredu amo mene
Akwia boachi wa yi adom JP na busia kase aboa ye de ebrew ye dem live wo Facebook YouTube fia na boja ye de wadwen kire fa bibeto ye beje breni asi ne koso e de amam Facebook no adom 106.3 FM like ya no wa share na de adwen kire to wo ko Instagram ye dem TikTok ye dem wo ho e na enei chese nhoma e ho so ye twetwe akwia boachi wa yi adom on Facebook ana se e bafo redu amo ye dem so e wo ho no mo Na ye shekase ebo no ase a ye nhase ewo krache ene ne mpotamu krache is asem na meken abantie bi a wadi emfie aduonu miensa ene ye se wone ne wofa akwafuom ne wofa yi one ne kwafuom wofa ba kwada no chese abantie no enkam wono wa mabi ama ne yade hye ye wo krache is ne ne mpotamu ba bi asem ni si pote adumadu kiremu ose asemi wadwene mu abonte ase etie wosan hwehwemu ekoso ewomu na abanti aye kana semi kwame amela kwame amela ene ye kana semu ne maame kire se wone ne papa ena ade achi na anu wukwada yi wamuko afuom na afuom nu omukọ ye no be ma one ne kọ ye ba na wofa ase kan hu bia wofa ase nka hu etie maame ne se asem na odwene mu a wonte ase wonya nkyire mu
Kuda, kuda na wabesi, wansman ba, nambe fe me ba ambra, nwedi me ba na kwa fum, kuri na kwa fum, me ba na amba, me ba na amba, na kwa na amba, ma kwa bita zasi ma si, wudu me ba na atwa hi, pa se, o wal ma kwa fum, no, wa na amun me ba lu, ma bita na se, dena ba na waba ja me ba lu, wudi ba, wabesi me akura dia kwa fum, kwa nubre me, wudi aja na fum, wani wana na wa fum, pa se me ya, mi wa fri so kwa, nube chucha me kranti, ana ba ci san ne kana da misasa kuma saba fi ne mutuna ne kuma kana kuma saba kwa ne ce sai oh misira wono ba go du me ba na to no cire ne ana fa ba na bre ne ba sai kura ba da fa ne so a ba ci ta me karanta me ente ma saba fi ma tuna ma ta na o aya me de ma sala ko fa ma kwa na sai a wa na ta sai ma ta ya sai sai mutu me ba kwa fu ne yira me ba Mun me ba, nanti dalam aku faham me ba, mana malam tu kita ni, mudi malam aku orang aku faham langsung sah, sama mun me ba, aduh na awal tu, aduh ayat ni, sama sah aku, malam faham me ba sah, malam mun me ba, sah na dan ni, sama mun me ba, na aduh na awal tu, malam sah aku, kura malam mun me ba, no, nama sesa demi tiada, berapa muncul nama buah ni.
Abusia ani ani a wuchi ye ya banchi abadi efie aduonu miensa ya ne mame ebob na dendende se ne ba chese ni wo fa be fa no akwafuom wo di akwada na abanchi akwafuom na wo ba ya wo nko na ba ya akwada ufie amade ache echi wo si ade ache ya nopa nondu ene wo kwa be mani fie kwa bisa no wo se meba no ane ne kwafuom nura no wo ama enti meba no wan ɛn wɔ sɛ wɔamfiri ne fie a wɔbɛtwitwa ne sekae ɛti ɛmu nsɛm na maame yi ka sɛ kyɛ sɛ wo na abɛfa a ne ba no firi fie wɔ sɛ nyɛ sɛ na ne ba no wɔ abɔnte o ne ba no wɔ fie ɛna papa yi a yɛfrɛ no yawopani kwadwo wɔbɛfrɛ no sɛ wɔɔkɔ afuo mmɔmɛsen no ne nkɔnaa ne ne kɔɔyɛ no akwadaa ma na maame aba wɔ so wɔgye ne baase wobɛtwitwa ne sekae abanti a sɛ sɛ yɛnhu no yɛntumi nka sɛ wɔafiri mu o so wɔhyɛ nyi o so wɔhyɛ nyi o wɔno ne nnua bɛrima so de nkyerɛmu aba ɛfa asɛm no kwan yɛ fa so ɛsi yɛ ho
ayɛ a yɛnhwɛ no ɔnomadom a na wɔtwe baako nyi na mesrɛ medadesrɛde to we polisi mpanyimfoɔ no mu nyinaa wɔ Ghana man no sɛ mesrɛ mo mommoayɛ na mɛbra yɛ ɔyera yɛ a nnipa yi di no kɔ ɔkɔyera ne mommɛkyere no kɔtum na ɔnyɛ dɛn ɔmfa yɛ sɛ ɔku no mpo koraa ɔmfa no yɛ dɛn ɔnkɔkyerɛ baabi a ɔku no de no ato a yɛtumi akɔkɔfa yɛ ade abɛsie ne ɛho si yɛs yɛmpɛ Ghana mpanyimfoɔ nti we adesrɛ de tom anom ni pakyɛ mommoayɛ Ghana mpanyimfoɔ yɛde adesrɛ mo yɛde srɛ mfa mommoayɛ ne yɛhunu no yɛhunu yɛbɛyɛ sɛ wakunu mpo a wode ɔnkyerɛ baabi a ɔku no ato na sɛ wayɛ no deɛ wankunu nso a ɔmokyerɛ ne ntino kɔkɔfa no na wedeɛ a ayɛsɛi no na wotwe baako ni a yɛhwehwɛ no yɛhunu no yɛbisa no nso yɛkɔbisa no nso a na ɔsɛ ɔbɛtwa yɛ kranteɛ asa yɛde aka adwo asɛm no ho nti asɛm yi a yɛte ɔ yi yɛde abɛkɔ policefoɔ no mu yɛde akotokura no yɛakɔkɔbɔ mamaneɛ ama m aka yɛka biara si na wotwe baako ni policefoɔ no nkahwee yɛn nso a yɛte ɔ saa yɛnti yɛntene yi mu mma me ne papa ntimi nidi ne a mete ɔ koraa meyɛwe metumi nsa nkɔ adwuma biom metiri ɛbrɛ biara ɛhwɛ ma no ɛyɛ wɔwɔ ɛgyegyere dɔ makoma
abusua banki a wɔafiri mu o sɛ sesei yɛntumi nka sɛ wawu na wayera wakɔ afuo mu ɔne ne wɔfa akɔ afuo mu wɔama abantie yɛ de mfe aduonu mmiɛnsa Kwame Amela ɛna ne nnua yɛ abɔno wɔ so wɔn akyi no ahwehwɛ no a wɔn mu no wɔrebɔ n'amanneɛ yi na pɔtɛmuhwɛ sofoɔ yɛ ɔwɔ baabi yɛ asɛm si yɛ ɛyɛ adumadum electoral area kyerɛ sɛ wɔno asɛm no si yɛ ne wɔ ni obi na frɛ no ɛna ɔbɔ n'amanneɛ sɛ papa yɛ frɛ no pani kwadwo akɔfa akwadaa yi abantie si wɔne ne ɛkɔ afuom ne ne kɔɔyɛ a wɔamfa no a ma fie ɔno nko a bɛda deɛ akye obiara kɔ ne ho ɔde mɛtwa ase kan mɛtwa ase kan wɔse asɛm no wɔteeyɛ no apolisifoɔ ne mpanimfoɔ baabi a ɛwɔ sɛ ɔwura biara no wɔno so sɛ pɔtamu wɛ sofoɔ n'adwuma no wɔawura mu abusua yɛnkɔ ahoma so na yɛn sɛntwerɛni yɛakyɛ sɛ asɛm yi wɔde brɛ yɛn ɔbrɛmpɔn ba kɛwusu wɔ ahoma so ɔbrɛmpɔn bee
ɛby
bɔkɔɔdeɛ
nyame no dom ɛby
abanteɛ no ɔmatumi ahu no
ɛby sɛsi a me no ɛka sɛ abranteɛ Kwame Amela a wanya mfihyia aduonum 23 years ɛnyɛ adeɛ a ɔmo ahu no ɛfiti sɛ asɛm yi ɛba nɛ na wɔkye akyi deni abusuamfoɔ ne kurumafoɔ nyinaa atwa mo ho akɔgu nwuram ahwehwɛ baabi a wɔpanyin kwadwo de aberanteɛ de kɔ afom ɔmame kyerɛ a anapa ɔmote hɔ ana ɔsomaa ne yere sɛ ɔmame frɛ Kwame Amela sɛ ɔmbɛsi no ɔnkɔgya no wɔ afom ɔmokɔ afom a ade san ara wɔkyerɛ sɛ ɔnte ɔmo nka nti ɔyɛra adwene sɛ ɔkɔ fie akɔbibisa sɛ ɛnyɛ bi afo no ɔmokɔeɛ no ɔmatumi aba anaa ɔmokɔeɛ no na yere kyerɛ sɛ aberanteɛ ne papa no nyinaa ɔmokɔ afo no na kyerɛ sɛ ɔmonyɛ ntumi mmaeɛ nti ɔmodaa hɔ ama adekyee no panyin ɛyɛ kwadwe nko a na ɛbaeɛ ɔbaeɛ a wokɔbisa sɛ na meba a wobɛfrɛ ne sɛ ɔnkɔgya wɔ afo no aberanteɛ no wae ɔwɔ no kokuru sikae sɛ woamfiri ano mu sei a mɛtwitwa wo sikae nti ɛyɛ mhyehyɛ de brɛ abusuafoɔ no ama moto anamɔ kɔtokɔ no police station de asɛm kɔda apolisifoɔ apolisifoɔ kɔ kurom hɔ ɛna ɔmo ne ɔpanyin kwadwo kɔ afo mu kɔhwehwɛ n'akyiri kwan ɛnyɛ deɛ ɔmo ahu no na mpɛmpɛ me no ka sɛ ɛna na pɛ apolisifoɔ atumi kɔtwam wɔ tokɔ no police station ɛna apolisifoɔ bɛka sɛ ɔmo de asama gyan ne ka so nsɛm de yɛ mfantɔ ho sɛ wode obi akɔ biribi asi nipa no ayerɛ a ɛkwan mɛɛ so na bɛfa so akɔkɔkyere ɛyɛ saa aberanteɛ ti se se da police for e kan se abrant na ira nti omo entire enye hwe do opinion kwa jo so ya de betimi
ayede obrin bomba sa Castro ni chese asamoja afato ho police for ne ye no be ma no a wono ni amela ko efuom wu no wono abafie apresifo ne se wo mude toto Castro die ho eji wo mfra ni misa ne hwe be ma ne tini fie didi da se ye nhwe Castro die ne mfa nye fato ho
sana aye apresifo mo ye tokra no e kire se 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 abenjira kwa afuma wan ma ne die enye adobetira ye peni ye kwadwo ne hwe isa ne se Castro ene asamaja ekọ ye nsua no ama Castro antini ama ntini omunko Maybe I'm not better. This is me, Abbey. It's a bit of a question. I'll call you, Mr. Sepa, and the mobbies and porter. And not come on, and not a do a brand Amelia. Why are you in a chili choir? I'll call you, Mr. Sepa. There was a voice echoing and say, almost to say, open you quite gay after a quiddy a year branch of the bonnet. Anna, all this car, I will call that a post before, enter a post before, into me, into an amo. And no more, there's only a few more ever done by police station. Grandma police station so HRSA. Tokrano SA a yadamba police station as say. One more honso any more or more amanibia into a cotokan police station. In ki omodi as a massacre yet to call the police station. Ah, and then a problem could be more and then police for air catcher on the say. Abant and Ira. Nanya the witch machi a yo opinion quite job said and said me and ki obia and sanko she as a seminal case. According to Sura for a dear mabusan foi. Omo esu efre eye mpenyufo awo eye oman wo musa obi tota na mo bia na ba bia abrantie eye amelia kwame ewo no yetwet extra na chidi kwa edi ama abusiamfo so otia sio se wawu na mo tibi ngu na mu anase dwade ntumu ni padua na mo asie atimi atomo sa ne se omo ntia se ne enye se bia na oyare ohye otifie anapa wasa nsuo so wuru nani ana odo papa no asoma na yeso mefa abrantie No, I'm not making Kwafu. What of a branch and I'm my one customer if you say, yeah, police work, I say. Why, you're into your obium fan of whom could be. No, I'm not doing a month here. And this is terminal case.
You, my man, damba ya prosifo eni tokroma prosifo ye beto aso echi bafo so
ye beto aso dia na ye de ni echiremu ewo eye frau mantam atifi mantamu ehon mo na prosifo a ehon mo no echire ese wonya nteye ya wotititi nkrofota be yon mo asutre se akwantufo a wonam kwa no so ye ekwantempo a ebowuramu ewo Nigeria no nipa etu kwan a etukuleta enmo na petrol tanker tuma enam kwan no so no nipa bi edi enubone ehsehemu edi twa ehia edi kokopiemu ewo Nigeria na se wo ba Facebook ba YouTuber ube hun sede ye de mfoni no agu hon mo edi amawo sede mfoni no a kira ye voter north approach for ebo hu amane no ene se wate etukuleta tin bia enipa no kwae ofa aso no he trailer na wo pegepega enade ana se slaps na ewo mu no ena wase se eye enubone eye wi obunsanta wa yi se ne ye de amande e kwa baabi no ya chichirichichiri ho ya paso no sa bebre a wo just said edos papa ena wachiri sa ne mai ewo kwa no so no chi wo kejebi ene okanta empotem ho no approach for no e chire mu a was so ya onya ne tie se wotadi twam into wan so ebo modi sisi pampim wo kwa so na ajuleta edru ho no no ena wotitire sane me nyina ho no ubehwe emfoni videos na ye de agu ho no na apreti fo atire ye no wo pegepega ni trailer no ena de ne ade ye wo ho no no ana ewo ho yi ubehu se se ebi won kotokuo mu ana ebi nso so eye no wachichire ti se de odi solitaire pafa ho saa ejukuleta no e kwa eniema nim de nanso de ohun hwise biwa bibia wo approach for chi ye no nyo hu yin se eniema ewom ni Neno, ena from mantemu approach from pani for ebo oman fwa nuhu base, wan mu di woye juma pa wan mu eni abo wonhuso a chese ubi biara wabo utrimpo se udi enuboni ebe chemu ewa kwanu tube bi biara wudi besenu die eni wonso so wan mani da ho wabe chirom sese di ochi nedo su papa nkotokum kotokum na approach fwe etri ya wasi se ni nina to greta yi wabie trailer etrem ne bibie niu enim yan ya ye de ye you know obika obebe se intelligence enim ho hwe ne de etwam ado be fa na sa o etwam sa nanso na niam awom niam awom ne no na protifo no ehu ama wa kire nkotoku awa wa sese no wo ba Facebook ni YouTuber wo be hu dodo na etukuleta tin sa de ye etwam wo kwa boki na ya tin esin train eno ena wa kire bi a odi edunoboni asemu no di free hand mo chese Nigeria ena one mu eni kira wode ekro
ayo abusiya kase ebono se wuti a testi angazanie ene ye wo be hwe moto se wi ni se ni ebobo no se wudi wi ni utu kwa ya se ni ebobo no ya se ni asi abobo no wan hwe ya beka se dokno ene ya abobo ayede ekro ni nyina ka ya tikureta mawo ene wo nu mu edi free wo mayi mu ekko na yentu aso na yentinsi amanyose mu ene mampani dada adwon mampani a wotesuo we de nya dada mampani wotesuo na adoda nko akufu ado ene ye wo beche bi interchange hono mo etiefo ye fa wo me kire ne send wo hu wunam kwantimpo yi so na twemu wo kwa me nkuruma ntwa mo circle hono mo na wo kofa royal house hono mo a ene na nse go shiro go shiro chese ya ye fa ho de se chiw e chiw pa wo de opasimu ahoma che se nya so mu an no were se wo ho na wu mfiri mu ni nyina na mpanimfo se kwa no en wo ye na enne na brewa yi poma kwa mu a mampani na na doda nko akufu ado wadu ho a wo twa homam ame kwa no en ye wabi atum wo ya wie kwa no ya wie ye die na ekoso ya santoa elizabebe ene di mampani achi ya e ekwa anu ya wie
ekwa ni me as me person and I should train you na kase atra a obi a yi di a ton ta be to say the three ascent then to fight to win to 7% to find the number you then I tell that I am 2020
Hello,
okay.
Jina ye na ene wa huma ni munye se ote kai mua na se baby ya ujina na se
na kipi chua se kwa ime mwenye na ana mechua se kwa ime jie wa yale kama kama pa nemo jie mwenye 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 so see, I make a change. If you change, then I can say, "I am ready." I mean, instead of my penny, I'm yeah. Say that daddy, if you can't ship out that central, I am ready. For the book also, I buy certain shoes. I don't see the chance to buy your juma. Now, my sister, baby, I saw her car. Now, I know that you're my sister. When I'm finding certain shoes. And we're about to say, I call a car central. And then, check a salary, we call that to do. And then, I call for the book answer. And then, I know that I'm going to say, 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 baby, I want to say, I'm going to say, and no, any baby, I'm going to say, I'm going to say, I hear you the camera, some of the stadium for new arm of the buyer, you know, a chair now. Make a chair. That's why we're not in a chair, a phantom point, and so on, a book, and so as I should watch it, and I air cassa. Watch it, I'm not a chair, run about, not a move, one much room, I'm a interchanger, a trunk room,
Ansa na adi ni ebesi ebeba no kwan no sese ye firi sa abiri kɔ no ye bia tuma efisa sɛ ne wo kan sɛ akankakrankakra bia ye 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 nwie ye a ye bia tumu no adroba fo betumi afa so ama wo ho adwo wo
ase ama di ka ke ba bia me ni ti sɛ ni ti no ye ba bia wo sa wo mo ye na da ye to di o ma so da fa ye tɛ tɛ ne sɛ
Lamche circle wono mono eno ena ya adawuruma wetwa ho emfonyi ni bi e de abreye no wo hwa na che se ensamso no baako wo soro baako wo fem ene ya sa yikwan ni bi ato nchen ya yikwan no baako ato nchen ti woni a wonam graphic road wono mo sene e wo pese ofa fom wo abetimi afa fom wo pese ofa soro na wo afa soro ena fom ase wono mono wo mode Ghana flag Ghana yahusio no wo modi abo akado ewo honomo ene red gold green ene ye de Ghana star no Ghana ye bra star no ye de atu emfimfini ye ya yeronum ne ye de atum yeronum ne ye de atum echi sane ye Titus Grove eken se obi be na dwen so obeton ade ane ye so de kosi Ghana flag num ase ase se ba bi ye akwa da no ewo na amamfo eton kwadu ne niema no echi ehe emfimfini ba fo se wahu ho no
ebiwa se sana title so kan dia na ho dia so mo mo money bre if it's a flower point impo omo ye ye na ni ayi wana na ayi ya fra se to nku bini ade wa se na e ho to be abo so kan adwadifo bebre bi ben ho nti ho dia se tax of any bre papa papa
na circle dia no kra no a omo she dam adi abuo tuetue mu se oda so e be wo no mesi amamfo de mattress e da ho no mo e de mosquito net de copper tu nyina ko
obi kra de mo ni sum ye
abuo no we se de abuo nim we no hatro kan kama nti ne ye se Titus wo tu ne fie ne wo kogina ho koye border guard this wo ko hwe so wo ho ye nko ye nko
Kromoti Power Juma Die, and you makwa swasini, aye Piwak Natural Health, Omadro 3P Garlic Mixture, aye naturally organic, center stanks, aye strong, aye tough, deluxe paint, paint mu champion, haxa mixture, and capsules, all satanfo. Kromoti Power Juma Die, and you makwa swasini, aye Piwak Natural Health, Omadro 3P Garlic Mixture, aye naturally organic, center stanks, aye strong, aye tough, deluxe paint, paint mu champion, haxa mixture, and capsules, all satanfo.
Abaya babetri, any enefrimu. Or China ni na ochi pepe Ghana yenye betu santin betu ni akwa kwatu aba eyo mampeni fufro ene mrase bedwafo na aba to na ye wramu no obibia wode ohwe ho ato aba ɛde obi hwa kwan obi si ne kotokuom cement boa ye den ayefo se ni se na okoko piamu ewo gomwa central ade se o ho de de wo kan nyina no ɛde se aba wo kwa kwoto no won mu de obehwe empuntuo ɛne se se ahodo ade agu akwan so a ehwa banfa so ama Gana menyi na ebi asemu a woka ni se ade ebedi akotene papa a kire ba bia wonto aba no enko no eye free shs ebi nso se se agenda 111 ayaresabia ena dodo no anso so ese empuntuo wono akwan ne ye ene de anya nyina no obegina so na wode atoaba e de ama bankra wopese oba
She, ye coin boy, man, why don't put in this way, womb? And I know you obey, why be a baby, papa, or down my head. In the Obana, no call. Obey, why see, hospital, the agenda 111, what down my head. I feel so, ye brain, ye light post, in the what they light post be brain, ye bugger, what, ye sure there will be sense, and I want to obey. In the MPP, what band, why ye be brain, am my head, and I know you're about tampa. Why a baby or damn him?
Ocha, free education. Because I don't know the free education by. And turn to me, see so about better, so. And just admit to me to my mom about me and soba. That's what we need. Me on a bit to my coffee, SHS.
Mean, and I'm now for more meeting there. Yenya, she and free Mahama by me and Nanaya. Me won't you now so be brave. A bit say, agenda 111. Say, a beer and a hand me say, a juma becosso. If I had it on. Upe clean and we cry ubinya. Ntebe mayan su yutu ni ensa kwe anayena yo market.
Mwameti, the whole central region ha. Yen yadi en ye paach. He said, ye woy, ye road, ye kwain en ye. Ye kwain en ye. Because one, ubi ababa dada yin na no ako.
NPP bae no, ye bisan ni police station. Why am I? Ye bisan no, mi se me bi e mi store, na mini dryer. So watch him dry and see. Anabunani ya afi abani de etwa obewini NPP. No aboy. Good morning, boys.
Na ewo mamu. E o se nipa bebe nye adwuma ye. Ba bebe nye adwuma ye. Nti e se eto ya abama NPP.
Adisi awo gomwa central baby awoto one more aba akọ. Ewa fie yi abatu onmu no sei no wachre free SHS agenda 111 won makwan de ye any de nye e hono na bechre ba bia wo to won maba akọ
ebusia madwenche ni bia ba ye fie laboja ye ye wo se edi bi emamu na ogesi na bo ahe ene wo de ne de edi kan wo ge de ye ode aba mrika ye a chese ene oge wo message wo kwa him wo se party a wo betumi aboa wo man Ghana party ba akope na wo se party ba akope ene betumi aboa ma o man no asesa na enchirima so eho adwo won party kro so wanfa ma o oge oka ni se ya se open wink nasa Emmanuel Banks de yu ade aba o simitiemu o mitiemu free next kitchen wo ba ho no mu a ene ya biabie mu se ya lasibi ene ye wo na o se obi a singer wine wo kwa ye singer wine na ye da soro na ma wine na wato wo wi a sikwan so kọ enhwase ba bia ene se to wreku wo se MPP a ene kro John Eshuman was here kwia ne bafue mesume ehwam o modna Italy ena Regina so de ye ode abetum Regina o sei was nyame hira mampani na nadu o nu aye adwuma Ibrahim Mohammed so edibi aba Ibrahim se mitiemu awia yo mitiemu assalamu alaikum Italy ena mitiemu edi efre ena Italy fo ye chiachia mu se ya Gabasara Few was MPP de che se eye namfo ne abushia o amemu ombebu ye ne yem namfo ne abushia nko a abushiafo mmomodi ansa batwo na mokwoto no munsa ntoma abushia ne namfo amemu obiia biemu ya obeke so di bia ba wo se mechiamu o mechiamu mewo ewutu emesa ehwo na mewo ena Samuel Kofi wo se eyezu ene ene wa waje so eso twene vandam wo se chinyenu na chese mukoi monhwe na MPO wo apa wesachim omnuabo Emmanuel Dira monto ne nkramame abinacha wo se akuyei MPP renew hands down ensada form MPP awenye wie ena bensam so de yode aba wo se akuya meda ye sunye na mampenia bedi eche Dr. Muhammadu Bawumia na wari winu so a wari na wahi mamehwe ni winu wo di 50 point bibi e baaye so si aha 50.3 en wo si Dr. Muhammadu Bawumia wo so da ye nu anya na mra hye bedwam so nu anya nkonwa wo ha MPP anya nkonwa wo ha ene aduonum 150 ena wose wonu mu enya ya wanochi anim ose LPGA ena ekro Anasco Woodlands so edibiaba wose Free Senior High School no aye adwuma Victoria Awuni wose Dr. Muhammad Bawumia de ese wono ye kankora wonim wahera wonka mu kora Jonas Opare wose MPP ena ekro ena wesu de yode aba protocol mim wasi mitiemu evyei papa na NDC amanyoku no ye hina message di miriko ekwo wasi omode ne aye wo mo ho aye dwom wasi afi dwom papa no omode baaye na emu ma sem papa de wo munsu bi dwom papa no wasi NDC fo beboye na busu amanyo sem no aye jinamu ye kwa oba panna wo di akire na ne ese enei mampani dada John Dramani Mahama Berin a ani enka oba pani vice president yodi kan no no maami Jane opoku ajiman asem ena making na abusia ento abono ene yezu wanamu dendenden wo kire se wo betu nam yenu asiho no akoto to no awo okono wo timantam ene wo wura tokuro bia professor Jane na opoku ajiman e kire se wobe wuram na ade hie ye wo no mo NDC amanyoku no asem da ye wo ho e wo so de mabon Ghana fo e wo ho nyina sentia na wotwe se wo kyna e wo so otoma NDC no wo so de beto wanim
well audio if a man were driving out and I saw the flags of our opponents I was particularly surprised because I thought but I thought I was coming to serve is he joining the party that denied you a vote is he coming from that party it means he's been sympathetic to the party the last 4 years what did he do we are supposed to be practicing a democracy and a democracy this kind of disenfranchisement this kind of disrespect can happen and now you want to come and tell us you want to join the people who cause our pain sounds like a waifa
ayo prof no no sounds like a can waifa Prof asem no no na ne ntrobo a wo kwai wo bekwa guan obekwa buem biako ye krachi is en wose ho nyina wo befa ho na nishuade hunu ne ewomu e wose wode twdwa bia no ye mami ade betwdwa kama na national chairman yoda NDC amanyoku na no e wo oti mantam ene empanimfo a akabi ekyere se kyese ntwoba a wokwei no omse NDC amanyoku ndi omaji omatu mu oti mantem dada nti we die eyese wo si so keke ene de ama ne nkasa emu na kanidwem dwem chenia no oda NDC amanyoku na no samo ofosu ampofoso ade atwdwa se ade hye ye wo oti mantem ose memen de be na wotwe muntutu mrika se ya ade chen na akokobose ko ne bono nson obi ankwoto aba na NDC
The anger of the people of God, Lolobi, Agbafo, Sancho Kofi, and Mbe, are so angry that they will vote beyond 100%. So, when 95%, I don't accept it. You will have to hit 100%. And if there is a possibility of going beyond 100%, go beyond 100%. To show that, your anger, you will not fight, you will not insult, you will not do anything. But all your anger will be transferred through your camp. And on that day, 7th December 2024, go there with all the anger in your heart and your hands and go and vote for John Dramani Mahama to become president of the government of Ghana. The government has denied you your representation and your development. Because if you have an MP for 4 years, the MP for every year will get the MP share of the common fund and use that common fund to supplement the district fund to develop the constituency.
Abusia Samuel for Swamp for and Echidem was a one for dear. Chessa Bay knew and in ye and in ye and in ye until a walkra dear was some Cotua Banoa, or Mumu and Pipia, or Mumun and Chia said, Jet, or Moon Doctor Mohammed Baumian for Nia, or Munchem, no Munchuma and this in Chess or Munch and Pipi for say, and your mamma, ye know, or mobile and your so.
Yan Trosso now, young Coy and me acquired my name, who Egina among your Samuano. Omanfo a wɔwɔ ɛyɛ wɔsin north mantemu ɛna wɔn nso deɛ wɔn asɛm ɔka nyinaa ne sɛ abaa yɛ ba bɛtu amanyɔkuo bia obia wɔ deɛ ɔtan n'akyi na wɔn mu deɛ wɔhwɛ wɔn asetena mu wɔhwɛ wɔn akwan wɔhwɛ wɔn abrabom ayasabea ɛnom ne adeɛ a wɔhwɛ ho ato aba no a ɛne ɔsusu yie paa sɛ mpp ɛna wɔn deɛ ɔde wɔn kɔkɔrɔmɔti ɛkɔ akɔtim ɛde ama on 7th December. Wọn asem ọka no sɛ MPP bae no wasi north wadi wadi ni yie paa wo hwɛ kra enyenyenyenye mantam no mampani akufu ado ɛna ɛde ɛbae amon so ɛnɛ wakyekye mpuntu ama ebia so wonso sanso no sɛ agenda 111 ɛyɛ rice processing factory ɛne mpuntu nwa hodo a wɔde aba wonyi akwan efrim ɛntu wɔn de kwa wakɔ akɔto aba ne de wɔkɔ na wakɔ akɔto ama MPP amanyokuo no
MPP party Western North. Edin kan MPP enam no so ene ya Western North region. Nanka yini region. Nanka yeshe takradi ase. Bayi na yami adom. Yanya yankasa nkasa ye region. E Western North. Eno nanchen. Mirebe etwe muna fu dadia so eku inchi ya. Ka lorifu dadia so. Okuduru kwa yuma. Na ka ene jina. Na ka firi inchi. Abaje domuna ako. Because na kwa yina esi. Ene mini ukese. Ufu dadia so eku inchi ya. E asfata. Ukete weni kura. Ube timi ako.
Minina so ya mejina so atu about December 7th. And I say, free senior high, health insurance, and na school feeding. And I'm a baby. And I'm a man say, a swabam for swama, Ghana, my, and I'm a contumer district.
MPP buy, I'm a insurance buy, a boy, a bank for work, go free. You call it a school, you cry, ma, want to be for a book wallet. And so MPP buy, it's you for a book wallet, wouldn't you have to be a boy, and I said to Tony Mabla, wouldn't you school fees in Jackie?
Me me ba ko bi ti mu se e fa so e me ye fi no abo amen we eye wasi north adehye ba bia wo to won aba akro no mpp echi
ani abushi adwenche no ye mfa ba ko mienu na ye nsan empem enko yanim madom yanim na modi adwenche ni bi abade ne che se e wo se ye fa bia ba ko mienu na ye twumi epem ekko yanim wo ba facebook no a ye dem live e wo ho no mo ene fie so de na wo se ye mamu bebre eti ebia ba wo se Patrick wo se akwie sa abusua ene namfo amamuo no meso meka ye a ye buafu wo ho no me nto ma MPP ena be ku Ebenezer wo se POIs duaboso meto me de meto aba no na asumie na mihia asumie so ene wo my Ghana hia ena Justina Padmo wo se MPP MPP ya na etrende ena we so de ye ode aba Robert chese wo hwe nyina Aisha ene ne nida no so a de Aisha Aisha sa nu susu ne de ma wo eje ya no che so edi bi aba wo se mitiemu o mitiemu awiai pa mitiemu mitiemu awiai testi anga saka se bo ade ba Macalista Michael wo se happy birthday enko emfa mame mame mesremo monto enkra mame mame se ya ne eye me mame awoda owo akwete akwete ye wo suhum ye fe no Mrs. Mata akwete na wo so suhum market o cinema me ene eye na woda nshaba anelka so edibi aba wo se kase ebo no edemu a mitie mu na sesey mampani na nado commissioner general wo commission niema pao wo nemu a chese wo ye show boy ad show boy wo commission eniema ba for to aso e
Mami Mfa Electoral Commission die na police pro a wowo apuemantamu ene wo kire se eye abatoa enwoma enkrata hodo a wodi akọ mantam ahodo no nyina emu ono akọ apuemantam die no ekokopu emu ewo na hinkrokofo due mu a wafrase e chichechiche mu na nsamu a epia abontiso no ene se ebia wodi ekọ enkokọ bag ewo mu no enema esoso ano a ye frense seal ah ansana obebue no na ni penyina gyna ho abatoa adwuma no na musifo amanyoku ahodo na musifo ewo ho ansana wa fapaso atwetwam na wo kiremu ese krata ina press for say e baaye no na kyese eno ekokodui no bag no sile bubabuba no no afiri ho no ye yiyi afiri ho enti e de pinche pinche emfa enchiase bi emma e na press for e de krata e ba abontizo bi anya koma wo se ensem bi e wo ho atinyegie bi e wo ho enchiase bi na nipa bi enya no se se de watututu ni nyina de yie atu yie ama wahunu se bag no se na obi de nsaka ana se obi nfa ne nsenkan se na obi de bibia kosem ana obi nfa bibi nsem no ana obi ayi bibia firi mu no wo se ni nyina no eyade a watututu ho ensema wie wo se obi enya botre no nya koma na yade a won so so ebo adwuma ebema bibi biara awie pepe pese de ganafo ye hwehwe no mfoni kakraba a se ayowa ehwe no odi ato ho no bag a ewu mu no se ne ye yiyi siru no afi ho nyina no eno ehu asam na
ba fo edem
edem
edem o hwe a na chese zip weda ho ene se ne ase ya dwedwe zip no ho kakra ya dwedwe ho nti empenifo no kokobbo ye omo bo ni ne wo mo nyina no ena ayo a e de atumu no ena ayo a de
atumu se se de se se no tie na se ekoduransa ye betia no a na se bebue so na political parties no bia na musi ni ho bambo dwumefo ho yisi fo ho no na obi ni ba bia wo yakwa akoba se bo apaya na nye bo apaya no na approach fo de akra nkrata ya ba omo de e so manfo nkra so ngusu ye dwuma na ye wo mu no ombe ma manfo aso ate
ani abusia yenko mampani dada John Dramani Mahama ani sabri ya meka se ya to ye mantam wona mu no de ato nananom himfo animu se so opese kokoku ya yosa pagya wo mayi mu so opese onya sika firi wo noba ya wo do ye ye kokoku mu a ani NDC nie kokoku akuafo nie wonto emfa mabom wo se biribi ya atwam wo nanka kokoku akuafo wo hojo wo papa nanso MPP abayi baaye enie ma abwaye wo kokoku ni domwo koko se ye twenye koko se sika ye de makuafo no wose na da nko a bayi ba ye odio na koko akuafo na pension me de be mamo wanye ena wode no to nchane a wose se ne na nsentamu ye beto ba fe na ba di mirika o ena koko ena bonusu na sika wose ye de ma ya tumo se ni nyina no krokro de dwon
abain has been very responsible omo de omo ye ye nko a ena omo dwen amanfo no ho and now I know can say your cocoa production above from barely 400,000 tons. Now make us say import a banya Jessica in advance. I day a brofonica 350,000 tons and woman timian panko. And to a bain for fra a bebano. One Jessica be answer with the car 350,000 tons of cocoa because a bain at Jessica in advance. And the next year, cocoa I better know. Yeah, the Suma Akutriaka. Because I'm a ton in advance at Jesse Kennedy. Now, we share media more. Yeah, the Cocoa Board budget editorial 3.4 billion cedis on headquarters administration. And they just said, Sikani, you know, I'm a show, and a cast, a full front, and it's an annual manual, and I'm a trap if you're a funny dear agent.
Abushi, I want to mampani that John Dramani Mahama. Wasi abeyi chese kukwe kwa fwadiye. Wani mwe nini ye kura. Nuhuye nwade betu aswa se. Henka kukwe nwiyo anu kura anu. Abeyi ntumi mwongo bayi. Wasi anuswa. Weje jemwa magadamse fwetu tu kukwe nne. Wobi tumidi ni kukwe. Eke si bebre nwobi ya kwe jina wo. Wasi me mausika ketie niwa. Nema tutu kukwe nwa gunamdi abetu gadamse. Pana chese abeyi yawe. Ama wadada kukwe ya magadamse fwane. Sabu ushushwe kukwe pas. Koko niya, wasi niye wuhu yasiye enaka
oshe gold mining yama permit bibre ama enkrofo, eko forest reserves mu, awo mchuchwe ndiyonigu inti afe, edru hamatana, obeka se o watamani, ifi se omuchwe kwa yini yinayegu, se omu oshe gold na abayi ankasa enkrofo ene yesa, omu ankasa ene omwenya permit, awo mdiura kwa yini mu na nansi nipe bibri ye oyechre ama afi omo de airline ba parliament senebe ya ya ye wohono ya bani any mining and forest reserves we mu ba ino musasai eno omo de permits bibri ema nkrofo se omo nko mining wo forest reserves. In the forest reserves, ni bi oma say no cry. Say uti forest trauma oma moshe kwaye soa. I'm saying 37 forest reserves have been decimated. I just say and yab dia you bit me assign amana yes and an e city.
Abusuani a wuti ye mampani dada John Dramani Mahama nene no no na donko aketro enabro na bo donko bone pamu se pe ebre no aso e de na ye de ba day wa 539 no wadi ade wo ho ahye mu a watwa bi a fe na wu be di sika gu boto mu o wonam wa na che se wu be nsi boto no pafo sika na be hye mu o day wa 539 ya dawro ma we rasha wadi ane ye de ebre wo no eye midday magic we eye magic Krofasa kwasu ni ye yidi ya mawo. Echi ebuchia, don kubo, nani ya ye kachire wuno, wedi so abo *446#. *446#. Na every one, ABC 39, 1, 2, 3, sa ABC 39. Wechu su meni bi, na uto wakradia no, ne wudi mkwa adia. And your day wa 539 woka ho mesrew etu ga na sidisipe na etumi ade ato akrade abie na sika wadie bebre buro nya chade na ye de ebremo no day wa 539 Black Friday ye kan na chese ene ye fiala etu ko Franco Trading Enterprise a ye yino 11 ene man ye yino 11 TV ye yino 11 air conditioners ye yino 11 say ye table top wa ye yino 11 bibia wuya say say ye jeje mabuo no ya tete so wo hanche mu adua 40% discount ene ye dey mawo we hu nya ne baabia Jesse Franco Trading Enterprise ene ye dey mawo mobile phones no ya tete so ana chese speakers no ye jeje ni nyina gum say ya wo apese one mpanimfo twetwe nkomo ene ye no afre 0246422338 ofre ya yani ye demu aye je wo so no nomma bebreba wabagu tim etoda na wirefi enti yensi tuni nyina gu na ne wo beye nie wo download enti ye nap no a ene ye se ye mumu na wuto credit na wuto edwa bi ye wudie no MTN be ma wadi dwa no ama ho adwo se boko se teacher fuo se ya asoja fuo se ya press fuo se mo pese mo kabom na MTN ye ma mo bundle ne dia ne de ma ye bundle mu bundle ene ye de e ma wo MTN se packages ayaya ye de ma professional bodies no dosho bra na beje wo de na niema enkoye ma na yekwa DBS akache suwa DBS ye metye fwoni ya refwoni ya fishi ya pa ye mfantu mweni mse afi mwini washu ya bomuni yedu ubure nyabra ye woyo ama mwane se wudi ya beton chance ya wode boda asono na ye bosu free promo eni ya de mawo wukwa boda anoso kapente nisi kani ya jia meneno uo enkrain uo kumase uo takwade uo tamale uo sunyani ya DBS ye mbranche sino baby ya ebi ewo honomo 2074 when you do papa noa ene gana ni babia num bia yeso so nyekese bone be ma so num bia o 2074 eyem obi a wakwa ya sabia yese stomach ulcer ya funkura wo aduane tone yem an wa fe ne se kokonom 2074 ebe ye adwuma e de ama o se ya babia tone aduro bia no ebusu se chapo ebusua hadia na nei fiala boja ye kasiye bono testi ya angaza ya dimu ebesie na ansa na no eh ene predictions ye bia ba ene die eh Musa Dankwai kire se mamemfa wei no mamemfa Facebook yi mame Jesua woni kwadwo otu na kwadwo otu to ne nkra se look sharp alas mensa awotwe wo se dora no shaase se ekofom ne brofu yi ba bi edimrika ekọ wo se dora no shaase se ekofamu ano na MPP so ewi ano no wo se Dr. Muhammadu Bawumia wonche dora no na Prince Bechi wo se abano amokoto no muntu ni nyansam muntu ni nimdia ni nyansam enye se mokọ ya na kire se mokọ ya niema emfra wo se wo akwoto abani bibia ano nimdia ni nyansa ena fatu abano wei aye futu a chese beme wode etu dwase ya semukwa nyansemu ko mense pilatu wose no ma wan no afa wo afa enoma bia ntumi mehyem o se no ma bia emma emehye mu ho no mo na na kwa me su di bia ba o se mehwe mo obrema sikuma o se MPP a na ekro Felix Osafo Kantanka Wooster no no o se ebi wa wune e bafo amenchia mo na menkanchire Ghana fo se mampani dada John Dramani Mahama wani ani suade hunu bia mo man no e ya yampia tro Elizabeth Keller su di bia ba o se happy weekend nkoma mu nyina acha se tano o se mehwe mo Spain na mehwe mu efri akwasi fei wase chese NDC opposition ana we su de yi ode aba tamatin mabo wudie so se mampende da John Dramani Mahama oni ade pa bia ma oman no Christian Kwasi Rabrown wase eyi o mampani dada Mahama wonkodo etom wonso ne de yi ode aba abetumu eno no wonkoda wo ye campaign ani abre wo ye campaign wo se wonkono wonkoda master planner Junior Kentampo wase akua aken na nwotwe ne yekwoto aba no na mesre Ghana fo nimdie mu o mokwa montoma mampani ya chese wote so na bedi akire Dr. Muhammad Baumia en wo ye campaign ne manui campaign ne ni abre ne ho eye ne dendenden na chese woni aka ei we dey men kai bafo ebi wo ho no ma fa bi twem na ye nko wate
master planner
master planner di bi
aba o si o tie ye papa papa na o chia wo awia yi o si happy birthday enko ma dora na du mensa sanso so na ya fire station adwuma ye ni believe sadnam e wo sama radio ono so si ebi wa o chia wo awia yi no tie sensation we happy birthday we dey if e chire ya kwabrensia o si happy birthday enko ma
nti na o tena si enye ye wo twa ne ho twa ne
o si isa aisha
isa
Aisha, Yankupon Shano, so were ne Odini, birthday. Eh, or say if we disturb, disturb you completed or confanoti SHS. Eh,
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 oh, eh,
disturb,
eh, bravo, bravo, actually, and then one working.
Disturb, no, dear free.
Eh, you, Mr. President, I was Denmark, or say, a queer, meet you more on a bar for now 7 December. No, I beg you, we say, I said, now, dear, no, man, kakra, and a drum, no, it's in the near Bessie, a Benyasi, Boko, a Bessie, a baffo, ye infinity,
everywhere, infinity.
Now, you're not dumb, Cassia, but them who phone you, not that say, and ye, wa, okay, be, wa, wo fair be, wa, wo share be, wa, wo say, mo, at the moon, you Kobi Life, Shanyakwa, Ene Insia, Ena Aisha, Ekuya Ibrahim, Obejine Chiriha, Ene Ena France, Noa, Ejura Kaka,
Hajia Aisha,
Enefie, Enefie Wegu Mayefi, Ejua Da Wungu Mayefi, Ebena Da Wungu Mayefi, Yadana Siyo, Oba Adoma Kura
Ameka. Etaya Boton Paya Kuro Nibi.
Weni Buta Wungu. Honi buta ho ameya
honi buta
onya bottom person onya kremu papa ebusia de mu asi ayo awo 5 na de atum live awo Facebook and YouTube akenkanfo no ye me akwiabo achiwa yi adom JP